Bambaba. Wimbo sasa nemhlophe kwangzanga kangaka. Bebaningi kangaka wasikhethela mina. Hayi bebaningi kangaka wasikhethela mina.
I know. Yeah.